Amuye kuchitondezio cha number 2. Jesu mbwaga sandula manzi kuba waini. Johani chapter 2 kubala awanu kusika 11. Jesu wakakomena akuba mwalumi. Bumwi buzuba wakalitambidwe kupowe antomwe abanyina. Jesu abasigwia ibakwe. Maria walo wakalizi kuti Jesu mwana waleza. Ono waini niyagamana na niyakabulika. Banyina Jesu bakamwambira kuti mpawo wakati kubazike na baberesi wakati zionse zetimwambire kamuzichita eno kwakali kubikidwe awo matalo amabwe ali musanu mubiri nkabera Jesu wakati kuli mbabo amuteke imanzi akuzuzia matalo amabwe kabera bakachita obo kabera wakati kuli mbabo amuteke ono mutole kuli simwaba kulya nkabela manzi akasanduka kuba waini mubotu kapati. Basi kuyi yaba Jesu bakabona kuti wakali anguzu zipati kuzwa kulileza bakashoma mulingu we.